Antonio, I am.
Sounds by
Abba.
Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama jari, mie wako nyanga, nyanga. Odari utafanya nilie. Wakini nyanga, nyanga. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Sio muda mrefu punde nitafika town. Usijaribu butani ona. Nimeamua kupanda daladala zote tamu. Nipo mita ya Kipela kona. Kuhusu kampani nipo mimi na mwanangu ni mnyama. Mesha chizo tumeshe nyibara. Yoi samaki star paki viwanja vyote tutaruka. Weni promise utanipara. Una uchanganya ubongo. Wajinsi ulivyo umbo meumbika. Bila ya kupaka mkongo. Amini yo safari tutafika. Ulivyo kafupi kabonge. Takuja na vipesa ni kubonge. Kuhusu mpila tusibonge. Najua unaipenda Simba viponde, yeah, yeah. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama ajali, mie wako nyanga, nyanga. Odari utafanya nilie. Wakini nyanga, nyanga. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Oh, baby, njoo, njoo, njoo closer. Yeah, yeah, yeah. Oh, baby, come, come, come closer. Yeah, yeah, yeah. Kwani uliumwa kwa udongo walai. Mana umenipiga zongo walai. Umefinyangwa kwa udongo walai. Mana ninavyo kupenda bala. Yeah, yeah, yeah. Chizo, Antonio, yeah.
Chizo.